Kila nakugumu kubuda buda wana kabutuzi baita bachala bembuto wana mguanga vela likirivunti wa muendo guwaba na abafanga tebana zaaliwa wamu na abo abafanga baka zaaliwa gole kedo kusigale waguru singa bachala bongiro kusigale wana gamba bugutu kakugena angamu maruwa lirunga bali mbuto chite antineto vivalo viruwa vila ganti kubulivana lukumi abazaaliwa wana mguanga abana kumina mnana bebafanga tebana zaaliwa songa ate abana abili mbabili bebafa muna kwa abili mnane zisokanga baka zaaliwa kati Dr. Betty Kyaddondo ono mukugu mu nsonga z'okuzaala okuva mu kitongole kipaledium agamba nti omuwendo guno gusobolera ddala okwongera okukendeera singa bamaama bafaayo okujjumbira antineto era aliko obubonero bwasonzeeko bwasitabye bamaama abali embuto baleme kubuusa maaso okwewalira ddala okufiirwa abaana baabwe naddala mu kiseera nga bateekateeka okubazaala n'oluvannyuma lw'okubazaala
mama bwaba ali mbuto olubuto olumuse kitegeeza nti mama mulwadde okubeera olubuto kiba kya bulijjo lwakuba kireetawo enkyukakyuka mu mubiri gwa maama naye bwe maama bwaba ali olubuto alina okwegendereza ebintu bino ekimu era kyekisinga okweraliikirira maama okuvaamu omusaayi maama bwaba ali lubuto n'alaba ng'avaamu omusaayi alina okugenda mangu mu ddwaliro maama bw'alaba amazzi nga gava wansi ekitegeeza waliwo ekitali kituufu ku lubuto olwo maama bw'aba yalwadde n'obulwadde bwonna obumuleetera omusujja maama bw'aba nga tawulira bulungi nga muli oba afuna okusesema oba yandibadde agenda mu ddwaliro.